Wagwan Sage.
Yeah, yeah, yeah. Hello, hello.
Echo, echo. So can't you see Ville? Now we see energy. Mungu ngali unanipenda gahe. Mungu ngali unanipenda gahe. So can't you see Ville? Now we see energy. Mungu ngali unanipenda gahe. Mungu ngali unanipenda gahe. So can't you see Ville na win see energy ni Elohim. Mungu ngali unanipenda gahe. Mungu ngali unanipenda gahe.
La 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 life ina banda Stevena wanda kulaga soft life hadima ganda life cool pama hadina ganda zanguzi meraru kabuju banda
as a wannabe taking. Yes I am wako nani no wanani message nabale te ya habari message yesu ndo kiki kiki king.
Message no heart no mouth ni wando mudu.
Message
mango dini kuwa mudu.
Message
I'm
back like kiki kiki sogo nakanyaga yogo DJ ni Daffy na MC ni gogo
lololololo Dominica cha 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 fololololo crystal like cha 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 cha
Civile now in sea energy Mungu ngali unanipenda gahe. Mungu ngali unanipenda gahe. So can't you see Ville na win see energy ni Elohim. Mungu ngali unanipenda gahe. Mungu ngali unanipenda gahe. So can't you see Ville na win see energy ni Elohim. Mungu ngali unanipenda gahe. Mungu ngali unanipenda gahe.
Mungu lember uno number sheto zero aka nunger niko chichine Yesu under una kam kwa Yesu si umok sooner Yesu king wezi kapa kom pare zimbi ting zimbi zimbi don nare wezi dare wezi wezi jo dare president ana drop jo Biden hawa wezi zima hista siyezi o gopa DJ kama ista it's all about Jesus kama ista anakusha prenishandi kamirista Parisi na macho yako si fly uneza Twitter in zi tumekafunga zedi ya jela si tumekafunga zedi ya jela.
So can't you see Ville now in sea energy. Mungu ngali unanipenda gahe. Mungu ngali unanipenda gahe. So can't you see Ville now in sea energy. Mungu ngali unanipenda gahe. Mungu ngali unanipenda gahe. So can't you see Ville na win see energy ni Elohim. Mungu ngali unanipenda gahe. Mungu ngali unanipenda gahe. So can't you see Ville na win see energy ni Elohim. Mungu ngali unanipenda gahe. Mungu ngali unanipenda gahe.